mpenzi, 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 mpenzi. Nikasema kumuacha siwezi, 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 siwezi.
Akanifanyia ushenzi, 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 ushenzi. Nikachukia mapenzi, mapenzi. Leo kanza kunita bebe,
ananita bebe.
Ni ananiona mibwege,
ananiona bwege.
Anajilegeza lege, anataka tena mshete.
Fombo za kongoro, 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 fombo za kongoro, 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 kongoro.
Wanini, wanini, wanini mimi, wanini,
wanini, wanini, wanini mimi, wanini,
wanini, wanini, wanini mimi, wanini,
wanini, wanini, wanini mimi, wanini.
Fombo za kongoro, 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 fombo za kongoro, 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 kongoro.
Ndiyo basi tena,
haunipati,
haunipati tena.
Oh, ndiyo basi,
ndiyo basi tena,
haunipati,
haunipati tena.
Na ukoko kujitumisha mese, na ukoko kunitaita baby, na ukoko kujitumisha mese, aiko.
Oya kanza kunita bebe,
ananita bebe.
Ananiona mkwege,
ananiona mkwege.
Anajilegeza lege, anataka tena mshete.
Foko za kongoro, 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 kongoro. Foko za kongoro, 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 kongoro.
Wanini,